Degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxaa laga fuliyay mashruuc horumarineed oo hay'adda Marda maalgelisay oo ay la kaashanayso Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dowladda Koonfur Galbeed, kaasoo muhiimad gaar ah u leh qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama ay u baahan yihiin beeralayda iyo xoolo dhaqatada. Mashruuca ayaa waxaa ka mid ahaa qodidda ceelal iyo warbiyoodyo oo ay iska kaashanayaan in ka badan 2,162 qoys, iyadoona ay hay'adda Marda oo kaashanaysa hay'adda WFP ay bil waliba ku siinaysay lacag $80 qoys waliba, taasoo dhalisay in mashruucu guuleysto lana dhiso goobihii biyaha laga dhaansan lahaa iyo in la beero qaybaha kala duwan ee khudaarta abuurkeed lagu deeqay. Goreen waxaa ujeedka mashruuca soo kabashada faahfaahin ka bixiyay isku dubaha hay'adda Marda ee degmada Xudur.
Saytkan oo Buulow Shallowell oo unu ku wadnay mashruuca ERB project, kaasoo haya Murugmaal oo saytkan mayba ku fuliyaanay ceelkan iyo Saag Garden oo langa sameey, kaasoo haya mashruuca habalaawday May Phase 2J May ilaa iyo October yaka ekay. Marka eedyada ku farasana sadaysan aragahaytan may meelan ka sameeyna Saag Garden, maadaama inta badan magaalada tan lanka gorradaan qudaartan oo lanka teelga.
Dhanka kale, qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaystay mashruuca ayaa ka hadlay dhankooda.
Murumaal intaynu ka shaqeynay eelka qodani beertan abuurani, maasha Allah may leerahayso beesaduna mobeelka ayaan ka dhiyaasi, maasha Allah $80 ayaan dhiyaasi. Intaynu nin kordhiyay mashruuca
halmalay mardan wasaaradda amniga daagday umutan sida oo hay'adda WFP dadka maar shaqala yanga daagday aan walka guuleysid aan tan isngar gaasan boorkan kursi saaran antum was qiyaadan iyo anay sidii isngar gaasan suuro elkan leen suubi walir ko may dhamna waqtigi oo la kaba fadi oo meen shaqdoodata tubadan dhikari iyo besen dhaman biinis dandilay walku deeri baartana qudaarti ay waa soo saar jirtan isngatar gaasan
kashaay murugmaal timar may leeray isel qodaan iselkan qodaan mardin beer in bedeli beer si may leeray isaati shaqadi antu kuwan baasada la may leeray $80 ay ti telefoonka ay ka dhiyaasi wali fadaayne in waan nin kordhi baasada iyo nanasi
murugmaal timad waraabi enna illa beerti elki wartiyaayna aragteeda anti una ku faa'iidoysani hay'ad WFP iyo aragteeda maad ila anti koowaad biyo walaasnan anti una ku faa'iidoysani oo aragteeda sheegadana nin suurti gali beertayna nin nigmadow ka eelka inoona nin biyoowi adduunka nin suubadi
ilaahay marsiga gabal oo eel lahayn oo duur ay alxamdulillaah eel nin ku qodi alxamdulillaah ilaahay marsiga alxamdulillaah maard iyo unay alxamdulillaah laanti biyo iyoonay WFD alxamdulillaah yak mahasan alxamdulillaah intaas eelkaas oo aan goodeen.
U dambeyntii madaxa wasaaradda biyaha dowladda Koonfur Galbeed ee degmada Xudur ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
Runtii waa mashruuc maangale bulshadeena wal taranle. Runtii waa aragaase abuurkii meel laha ka bandhigay oo abuurkii seedlinka caadiga ahay ee bulshada ma dareemaan intii wal taranleey. Intii biyoogii la qaaday infrastructure-ka la hagaajiyay waa mashruuc walbadan ku bedeli doono bulshadii hadda meel dheeraad garanta ka haytay Xudur ka haytay hay'adda Marda waan ku mahadnayaa sida oo hagar la'aanta iyo bulshadan ka adeegas waana may kala dardaarmaanay mashaariicda noocan camal ah walan baahiyuu intii la joogtay marka hadda way ilaa 3 saac ilaa 5 saac camal maaha ilaa 6 saac camal mashruucan ku shaqeeyay hay'adda marka way dhiirigeliyeen inta mashruuca la balaariyay ka wasaarad ahaan uniin way ka xoojiyeen markii oo galanta ku laabaan bulshadii intii uu ka kor joogtayna